Uganda erina wetuuse mu kawefube ow'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya wakati mu kulwanyisa omuwendo gwabo abakwatibwa akawuka abapya wamu n'abafa akawuka kano. Dr. Nelson Musoma akulira akakiiko ka Uganda AIDS Commission yayogedde ku nsonga eno nti kiri bwe kiti olw'eggwanga bye lizze likola okumala emyaka mingi nga lyewaddeyo okulinnya ku nfeeta akawuka kano. Dr. Musoba agamba nti abasajja be balina nate omuwaatu obw'emiwaatu eminene ennyo ddala okugeraageranya ku bakyala mu nsonga eno mu by'okufuna obujjanjabi obw'akawuka kano era nti be basinga okufa ennyo mu Kenya. Uganda olunaku lwajjo yeegasse ku mawanga amalala mu nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku olwa Mukenenya olwa World AIDS Day era ng'emikolo gy'eggwanga gyabadde mu kisaawe Kizinda mu disitulikiti y'e Bushenye wansi w'omulamwa okugamba nti building a sustainable HIV response to end AIDS.